Nimejaribu chora taswira japo picha kuione. Na penzi langu unituzie. Nipate aibu usitirike, siku chani yatanumie. Moyo ulishazama ndani aniokoe. Naisi kupendwa kazi, natamani miriji na sue. Moyo umepatwa ganzi, nitazame we unirumie. Leo na kesho taso yangu, sina bahati penzi langu. Usha utense moyo wangu, ulithamini penzi langu. Mwendo dodo ni ukote, wako mikinda ni deke. Usiniache nipote, we mamama. Ona leo penzi langu limegeuka chungu kwana. Na bado nina imani na wewe, ipo siku nitapendwa na wewe. Haimanishi siwezi bila we, ila upendo nielewe. Vingi vinaumiza moyo wangu, heri chozi lidondoke. Naisi kupendwa kazi, natamani miriji na sue. Moyo umepatwa ganzi, nitazame we unirumie. Leo na kesho taso yangu, sina bahati penzi langu. Usha utense moyo wangu, ulithamini penzi langu.
My sweet love,
wendo dodo ni ukote.
I love you,
wako mikinda ni deke.
My candlelight,
usiniache nipote.
I love you,
we mamama.
My sweet love,
wendo dodo ni ukote.
I love you,
wako mikinda ni deke.
My candlelight,
usiniache nipote.
I love you.